Tell them.
Hey, we're coming.
Rocko Biz.
Wow. Hey,
Spirit.
So good.
Rocko Biz.
Rocko Biz. Yeah.
Rocko Biz.
Hey. Rocko Biz.
Rocko Biz.
Yeah. Wow.
Kani bees ni avaka upesi, Kani cheese ni avaka upesi, Kill beat ni avaka upesi, feel me everything ni avaka upesi, Kani pace ni avaka upesi, Na flow heavy avaka upesi, Kila kitu ni avaka upesi, feel me my G ni avaka upesi, Kani bees ni avaka upesi, Kani cheese ni avaka upesi, Kill beat ni avaka upesi, feel me everything ni avaka upesi, Kani pace ni avaka upesi, Na flow heavy avaka upesi, Kila kitu ni avaka upesi, feel me my G.
Jo kulegeza ndo siezi juu vivu ni kesi ni na psych ni na gas kami Rwanda na Pepsi niko rada my G like I'm doing forensics in Mbogi ever ready ukileta tetesi neka rap kwa map nika rhyme book ni atlas kauna die feature basi skill ni ya master na move in silence underwater kama shark man they never saw this coming ni moto bila smoke fam plus nina element ya surprise on a mic flow tight kakamba ya suicide don't try I'ma suffocate your windpipe ujinga ni kutani uneza osa bila grind nelete kiwa rope ya cold hypothermic siwezi dunga timba kaza jones juni plastic I keep the fam close I go small ni atomic alafu mi stand out kasachu ya kimadhi kudick ride juu ya cloud that's a no-no territory yangu that's a no-go zone if you sleeping on me lamba lolo Tell a bit straight, he can day in a die blow Watu wazima, tubishani, ya tushindani na maama Chani kibonga, sirudima, ndugu zangu, watavoja That need you, ya mic, miujiza, that's a god Like nafanya kile nafanya, ama fala, watasoro Kani bees ni avaka upesi, Kani cheese ni avaka upesi, Kill beat ni avaka upesi, feel me Everything ni avaka upesi, Kani pace ni avaka upesi, Na flow heavy, avaka upesi, Kila kitu ni avaka upesi, feel me My G ni avaka upesi, Kani bees ni avaka upesi, Kani cheese ni avaka upesi, Kill beat ni avaka upesi, feel me Everything ni avaka upesi, Kani pace ni avaka upesi, Na flow heavy avaka upesi, Kila kitu ni avaka upesi, feel me my genie avaka upesi
Napiga mboka na jeshi Mamblena wanakula seti Wanajifanya mabedi Karada watakuseti Toka teke toka siaka Haraka upesi ndio rada Niko kejani na washa Kishada kimechachisha kwa ploti hey, Wako mari to the game Minataka tuku hit once
Baby.
Maybe twice double tap that thing nice Kuweka kwa picha Daily na grind Daily na saka maweng Daily na fly Daily na jenga manem Wako pistika urethra Tony niko wera Shashamani nikizoza Zimeshika kushindaga za network hey, Middle finger to the game Kahilipi siko game Left si rahisi my friend Siwezi kubali kusota again Kapish
Kani bees ni avaka upesi Kani cheese ni avaka upesi Kill beat ni avaka upesi Feel me everything ni avaka upesi Kani pace ni avaka upesi Na flow heavy ni avaka upesi Kila kitu ni avaka upesi Feel me my G ni avaka upesi Kani bees ni avaka upesi Kani cheese ni avaka upesi Kill beat ni avaka upesi Feel me everything ni avaka upesi Kani pace ni avaka upesi Na flow heavy ni avaka upesi Kila kitu ni avaka upesi Feel me my G ni avaka upesi
Yo bro that's true hapa kuna case Wanajua hii crew ni lethal deadly Wanansinja wakibrag na flow zao ni basic And spirit MCs none of y'all can test to y'all cheat Hell nah I'm tryna do what Shahidi did Na Rick Mike ni kispita di ulimi na bleed Kile na die na why bora mboge me feast Need a lines mob deep Muna rhyme so weak Dani pace mtaizana tam come full swing Walisha 4 feet Tuki drop more hits Arako pesi wana beg waki bow down quick So lada yo do mani amani kuwache na scam Fike bei tafadhali msile ni konja Feel free kuni dis nilete vile na fa Heat track na irep na CD me bust Let me get it one more time They can never respond when I drop these rhymes I hate these foes they will never be my friends When I rewrite rehearse these bars They find it hard cause it break down with the face down Disappointed of what battle on us become This rhyme in the villain in me come cause strip down These on my imaginary ground
Kani bees ni avaka upesi Kani cheese ni avaka upesi Kill beat ni avaka upesi Feel me everything ni avaka upesi Kani pace ni avaka upesi Na flow heavy avaka upesi Kila kitu ni avaka upesi Feel me my G ni avaka upesi Kani bees ni avaka upesi Kani cheese ni avaka upesi Kill beat ni avaka upesi Feel me everything ni avaka upesi Kani pace ni avaka upesi Na flow heavy avaka upesi Kila kitu ni avaka upesi Feel me my G ni avaka upesi